Assumption, I want it, your cousin, I love it. Now where's that in pizza? A favor, cheers, I keep way where I'm clever. Who you damn, you dispose of me letters. Furthermore, I know better.
Room next, Akaskia. Aye, Akaskia. Aye, 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 Akaskia, Banshee. Rashi, Rashi, Kelele. Room next, Akaskia. Aye, Akaskia. Aye, aye, Akaskia.
Kelden.
Anji, buddy, shake your body. Anji, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa ni pafuraha, itakidi tumechanga, kiu sadaka. Akiwalai ni mekupa. Corada, big size, big baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Anji, Anji, buddy, shake your body. Anji, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Anji, Anji, buddy, shake your body. Angie, know you want me, try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey, Angie, why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Hey, touch it, lick it, ride it. Central, 100 private. They gonna be down, animal is safe. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me.
Uongo, stories za jaba ndo tingize ukongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Niko na pesa na niza babako. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Lifika jiji nkakutana na buda.
yako akaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Isiri siri tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini sikini na neti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako alinipa yanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamu wa nduma. Pesa ukute Kenya te Kenya sana we rudi ukakune wa baba
niko na
huruma.
Pesa kushinda babako.
Kasikia vibaya uko kweli.
Kasikia vibaya uko kweli.
Kasikia vibaya uko kweli.
Niko na pesa na ni za babako.
Kasikia vibaya uko kweli. Kasikia vibaya uko kweli. Kasikia vibaya uko kweli.
Ninaenda kwenyu
kutu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini udu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za fenty.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize ufongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Bingo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni.
Kasike vibaya uko kweni.
Kasike vibaya uko kweni.
Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikashika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikashika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Mbado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za upala. Na muda unashtuka mbaka unasama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubisi irori nilika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnako hoa haimili bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Shikatana utateli
na bado. Wacha araka. Siki ukikuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukichaka apa utagandwa. Siki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kizonda.
Na bado tumetoka upo runda. Siki zimezunda. Yo,
niko deli kama ukedi. Nafanya warembo wote mtaani wanakedi. Wakisedi na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga mijeledi. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head because kedi. Medication nipate kwa pedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kusetia jiwa. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia jiwa. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia kifua. Na zikishika sana italia zimewaka.
Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zangu zime. Zangu zime. Zangu zime. Zangu zime. Yeah, yeah. Kako 18 na kako VIP. Akana ID na kako hygiene. Kako na tags in na kako maji. Mambo na hygiene akajipendi. Cheki na daijin chamsi pendi. Pala na daibi na mweka pendi. Aliskip class ndo wakuje bash. Lakini deep down nalipenda uyo nas. Wale ni discuss nika blow fast. Na nika pata dema kwenye jeki na maas. Tuliwa jumpstart wakadeni kas. Na kumbe mochi ilikona nuka shash. Tuliwa jumpstart wakadeni kas. Na kumbe moti ilikuna nuka shash. Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zimeripoti na kuna OB. Zangu zime. Zangu zime. Zangu zime. Zangu zime. Yeah. Mine piga ya nipiga na go missing. Siezi jali, siezi jali, siezi jali. Mine piga ya nipiga na go missing. Siezi jali, siezi jali, siezi jali. Wanna figure on a distract class. Achufala, achufala, achufala.
wanipiga wana disrupt class. Achufala, 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 wanazima na jevuta adishash. Achufala, 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 wanazima na jevuta adishash. Achufala, achufala, achufala. Zimeripoti, na kuna OB. Zimeripoti, na kuna OB. Zimeripoti, na kuna OB. Zimeripoti, na kuna OB. Zangu zime. Zangu zime.
Naweza kosa kutema, usiwori na bili weitisha utapewa.
Aligia mechi ngware ya chibesi mapema. Nimepiga liku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi mangwai kama 50. Alisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwiti.
Jali nipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe saka likuwa nje, jali wekewe matembe akiwa na malele. Cheki tenja linipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe saka likuwa nje, jali wekewe matembe akiwa na malele.
DJ Keldin
kwanza na kula kapa so nikipiga show ya pili na kula kapa 200 show ya tatu na lipwa na mamile katieta kuna rapa na niweza atakuja na mkenya kolabo misi taki minatoa dupa genja na kamoja kubali buda chua wani kendo iliko show till na tawezi songa mbele no wonder izo lyrics azinanga acha minai rudi daro brush it off ndo nitisha lyrics said bazi kuna masters bro niko hunting na mafio katiki nite guiji tunacheza na matiki kila wiki wezi feel fit junge usiko busy wela juu ya maji aliruko mara 50 na riba kama chema ganji misitaki fidai kumpre minataka for the best best yo tuko kwete kandela ni mawembe kenye yendi mbele malele na mapeze kumari jerry adisale msura mga jato unabaki kiwa tage mistari kane madedo kuhande utakula kibaro kithani ni ya fandi andale buruburu ni chizo za na magati nazima mbate ganji ndo mamaki ya pate lakini kuzitisha nilibaki kuwa want yo niko blacklist na mabanga hunitake cheki denge li nipigia tenja kisema yoni lele na kati ya malenge wata shembe saka likuwa nje gali weke wa matu matu matu
unanifanya nisike kunyongwa hatija ai nani especially ukisonga nana 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 nimesha shindwa kukonga
DJ Calden the antidote
ukena mbali I miss you stronger
the lights
panda juu mere meta star nitavunjika mguu nikikupanda cash track your my music only good star wonder what you are
the way you wine girl your waist give me goosebumps ooh spiritual things what you do bitch unafanya unani weekend juu
Tunaka kitu kuniliko Siuniaribu nipeleke Puerto Rico Soy uno elefante te quiere tu cuerpo Trompeto tocando melodías en tu cuerpo Aquí huele y no yo aquí le nacemos Es que una poca na mueñeo y mixta sema Porque ni aquí día ni pewe si intadema Hasta ni maliza nena wewe si utahema
Nani hatita ahi Nani panya misike kunongwa Nana, 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 nana nimesha shindwa kuponga Sweetie walai Ukena mbali I miss you stronger Money especially ukisaka saka saka tarumba saka 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 tarumba saka 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 tarumba saka Money especially ukisaka saka saka tarumba saka 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 tarumba saka 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 tarumba
Majuka ni kama unarusha ma mikono Tingisha kichwa chungo sivunje kisogo Jelemuka, jelemuka, kakono kono Basi ni kionjo, chonde mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto
Kaleka dance, cheki kaleka dance Kwendo kiwa kijaba, ndo napewa kichance Slow but sure, no kizito gonna relax Rusha mikono juni kama hujui kudance ah, Toa kofia na, mikono kulia pa Panguza kihara bas, notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wakando Ndo, ndo, ndo kisenda maitana mazano
Hey, mami yondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo, tumedonjo Alisema ni fast time, but yo ni uongo Sikie nyeji huyo dem ni mwitu See through ni liacha chuo ni pedi bitu Bitu, dani ya msitu iko na jitu Please soon ni memada hari wa shukitu
Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Roundi za mtaan kapata mia halifu Mia kata mami, mia kajipa Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA Teremusha, teremusha angusha kakalita Alikula fist, kirimba, alikuja fist na rira Na tuko east, tuliza venya alifanywa Miondoko lazima, ondoka kama umezima Uliza Harry Grace venya alifanya
Alichoma mbogi wakatai kuokoka Hapa kauji kutense, urudi kulometoka Ndani ya club fast, na wamusho kutoka Rombo sea boy speed, nika kino inamoto Oka, one night na mimi unaomoshwa Miondoko fanya duka Kwa kumekosha Ukikam bash bila bodi unaondoka Vunja mifupa miondoko bado slow
Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inatonjo wa
Balo, balo, kijana, baro, baro Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho Lenga kona sura na madiambos, jambos Kam ni kupigishe riba za kanairo Mako kuchitepa, weka tesa meza Kuru pressure, setan kuchiweka Tuna meta, sosi neko kwa necha Ketchup kupepeta, goti na biga bega bega Sakata sakata yon kola Rada na kama tena mkemba Kichapa lazima na kamtena Kichapa sana utazampenga Zabula, zigidi, maiki Wakati yo gambachi, storichi Kuwa mungu kabadi
Balo, 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 balo Balo, 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 balo Balo, 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 balo Balo, 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 balo
Muwala nyenya watu Mudisco tuzine vayu vayu Machingu na meza kabu kabu Bila cheza wanalita na zikagu gagu
DJ Kelvin
Nipo kotika Nikona zanya na nipo kotika Nasika nagawa kama soko mpinga wanachanganywa na malongonika sabula zigidi maiki wakati yokamba chitori chiku wa mugu kabadi combination kali kama ragwa na mariabadi zigidi yo musipi nsipide mudangari
hot 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 hot
Nicole tupatane saa moja mini pikia fiti keroma na Johnny Walker mini kukwa jeans leather jack ona topa tini ni marabo shiro apendi fosa luku ni sapi kundiku inacheza kwa doja na duwa gandhi shugli bifoto nze kubonga rowe sanyoro mine gizu mera kasofa manduru zinatoka ah, shirona dope, shirona ni sponsor shirona dope, shirona ni sponsor shirona dope, shirona ni sponsor shirona penda gavenye mina mchota
Tulijua na nashiro dunda, kuna madhali kuja kanishoneza kusunda eh. Nitafute runda na ituwa shiro, batu sikuze leo, leo niko na mashiro Upenda mtu ajaze eka is all we know, waze wako na pesa All this gold, nimepata sponsor, taki kuteseka Tangaza kwa soko, this guy is gone Hapa nimepata green pasture, ataka nikisima We, nazama, paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa We, Mumita sugar, shiro my mommy The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope,
Shiro ananiponsa, Shiro anapenda gavenye mina mchota.
Teki anafana na nani, ananitanga dadi. Majoji yo amani, naja kipachu wapi. Shiro anadoka denka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonkatisha majika mninini. Lile kitu unapenda zana kuiwanti mine. Takupea na matisa kama matazili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kama nch CBD, Shiro anado, Shiro ananiponsa. Shiro tuma kwa kuchin kuna kiraka inangoto. Itamezo kituma direct kwenye besta. Shiro ni doba zango na rowesta.
Shiro anapendaga kimesko bechi. Tati juni na bojongo inatibaga fiti. Bojongo iko kazi kwa puna ni chini. Yaki ya nani utaiona. Bojongo imekula mkombe rona nduma. Ongeza supu njoti mina kula. Shiro, Shiro anapendaga yangu lolo. Shiro anapendaga vitu nono. Tengo kule yangu teki tena za mamono. Yuthi gida matunko na leta do kwa mbosho. Shiro anado, Shiro ananiponsa. Shiro anado, Shiro ananiponsa. Shiro anado, Shiro ananiponsa. Shiro anapendaga venye
nilikuwa na besti alikuwa naitwa Ego. Nilikuwa napenda sana kufonza Ego. Nimepoteza kitu moja juu ya Ego. Akoka Ego. Punguza Ego. Ego. Nilikuwa na dem nilikuwa napenda sana. Akaka dem nilicho tutaoana. Nilishtuka vile tuliachana. Singekubali kuwa wa kwanza kupiga simu. Nikisikia kupiga karoka na niambia usipige. Sasa niko single. Juu ya ego. Nilikoja nipigie. Alichoka kapigia chali mwingine. Imagine ningeweka ego chini. Nipige simu ningekuwa na bibi. Imagine nilichagua ego. Na yo life ikani humble. Nilikuwa na best alikuwa naitwa Ego. Napenda sana kufonza Ego. Ego. Nimepoteza kitu moja juu ya Ego. Akoka Ego. Punguza Ego. Ego. A rich man's joke is always funny. So funny. Tunacheka na unabo. We just want your money. Your money. Tunapapasa Ego. Ndoto boke mfuko. Tukule pesa yako, tukimaliza tukuwache peke yako. Nijuzi tu manzuli enda Dubai. Ukikuja Kenya, unajidai. Is it safe? Uko umo ni safe? Tulizaliwa uko. Punguza tumaringo. Achaka ego. Msupa kabla life kuhambo. Nilikuwa na best, alikuwa na itua Ego. Nilikuwa na penda sana.
Golden. Tunatibwa di mapeno. Wa, 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 wa. Chiki ngoma inalipuka. ya biashara. Hiyo biashara nataka kuipanua. Nikikuona mil feel nice, hadi siwezi kukuangalia. Mil feel shy, aki my dear, you are my guy.
Unanipea sleepless night.
Utani kufungulie biashara, naishi ghetto pateza kupea maisha London. Unamka unakula alafu unalala. Maisha jamu kabila umasala. Jukesho kuna mandamano, situnaeza andamana adi kwangu. Tutifiche where nobody can hear us. Ule matua tua, matiagas. Na unataka move to call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una ubani takuja chap chap call me. Na unataka move to call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una ubani takuja chap chap call me. Kama unanipenda, fungua roho. Fungua roho. Don't beat around the bush. Speak up, fungua roho. Kama unanipenda, fungua roho. Fungua roho. Don't beat around the bush. Speak up, fungua roho. Kama unanipenda, niambia unanipenda. Watakushinda ukiniambia was just saying hi. Hi, shoot your shot. Tenga mambo za akiume lot. Jukesho kuna mandamano, situnaeza andamana adi kwangu. Tutifiche where nobody can hear us. Ule matua tua, matiaga. Na unataka move to call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una ubani takuja chap chap call me. Na unataka move to call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una ubani takuja chap chap call me.
Matina kbasa Tumajeli na kuyanza my only one, my only baby. Matina kbasa Tumajeli na kuyanza the only boss in my belly.
Chukisho kuna mandamano, siku naeza andamana adi kwangu.
Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni kosho.
passion. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yoyo ufala mista kisikia. Usipo change, kanyanga.
DJ Keldin.
Sna your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. Sna your time, iyo with her. We decide, counter change. Sna your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. Sna your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, siniache. Unatu threat, utaacha kazi. Siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta songa, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta omoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam. You're so damn, hii dunia si ya kupeke. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide. Sna your time, iyo with her. We ni ambie, ebu decide. Sna your time, iyo with her. We decide, counter change. Sna your time, iyo with her. We ni ambie, ebu decide. Sna your time.
Kenda wangu tulia. Usije ukajipa kiwewe. Na kushugulikia. Japo mtapata nielewe. Hapa nilipo, yapo masaibu na jikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mwingine bora zaidi yako, sijapata mimi, oh. Nimetembea, nimefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kamari kesi ya chana iwe. Bora ukini dhumia mi, na imani tutafika we.
Napenda wote, date amawe pote.
nyeupe hadi chokolate. Napenda wote, wote napenda wote, late ama wepote, nyeupe hadi chokolate.
Gavaina ni tax juu ya tax in facts. Kitu stay give me a facts in fact. Bogi kona silaha intact. Ala, konu juwi jokes ni cap. Kwa apa alisema anakuja ASAP. Fair nilituma nikaenda kufap. Fun fact fun alikuwa fucked up. Alikuja bash na anadai kutoka fuck. Tulimpata back ya amesunda backpack. Alipigwa soki after tumeransa. Una run mouth huku tuna stack bag. Na kuna kachawa tuna trash bag.
Napenda wasichana walaka lai, awe mjaka mkamba masai, kierere ama pia awe mshai.
Napenda wote, wote napenda wote, late ama wepote, nyeupe hadi chokolate. Napenda wote.
She fine, killer waistline. About to spend some money, see mine. Planting, she's mine, sweet like wine. Oh baby, yeah, 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 yeah. Do you believe, sweet melodies, and do you believe, yeah, yeah. When you feel percussive, explosive. I'm saying I'm reporting me on potency. But in your,
I can't just focus.
Baby, you make me lose.
Focus, yeah, yeah. Oh, I can't be focused.
Oh, girl, you make me go.
Focus, yeah, yeah. I can't be focused.
Baby, you make me lose.
Focus, you me on. I can't be focused.
Oh, girl, you make me go,
I can't be focusing. Una nichanganya baby, no coughing. Ewo, nastai kutoka me. Chochoto na chotaka na jikopo me. Ewo, nitache ni kufonko lawe. Ukitaka ni pull up, meza kamjo nane. Baby, nika ni mone mambo male. Hatupate baraka, tuende fauko mbale. Baby, katoto ni malkia kani itaji Prince Charming. Nampenda njengkati yanki mrapia mistari. Baby, karibia usipote hivi mtani. Na nikikwambia ni kukwanche ni kwa incoming. Joseph, vende janta. Tuneza chiplace na kitanya. Miono kufesta bebanga. Base kujibamba. Ama tuende bitch kujibanga. Ivo nubla ends tulitamba.
I can't be focused. Baby, you make me lose.
Kilinki na manje geo suguwa iende. Kaende kaende. Toto lilia wembe na napenda peremende. Goro nikamene hapo kisi kameme. Flora nikazeye uite mimba dumene. Metoka mtaka lesa leo lazima niteleze. Ono unafunga lesa ndo mimi mate ni meze. Mamina kani lesa mpate mtani kweleze. Na juko nyumu na katuma teso weni mteso. Ni odi wa muranga kichumba kiwalai. Iliko ni ndulaya juzi sai kikatai. Iliko ni kemaya ball tukiwa Dubai. Tuhemwe tati na Joe ask if you why.
Waka wale wakusugua yende. Mali pisa we sugua yende. Kami mboka si usugua yende. Tukise toka wauliki na manjege.
Kukina mboch ili msugua fiti ade kanyora kwa couch. Haka jombo na magal demo nita coach. Haka jombo na madame Disney litwa boss. Sugua sugua like that of course.
Sugua yende. Sugua yende. Sugua yende.
Kilinki na manjege.
Kimwok tunazaza tunasugua yende. Yambe sokoria hii wanadaituma kerte. Chuchambogi wanazundua mashete. Mangwete kuziria una mavanga. Tanga tanga saka pedi wa mashada. Waliboaga saisi sinde mamasta. Biga shagla na mshande kuja pasta. Niko paista wakiria umawariongo. Uwezi kuwachaji na unabanja makingoso. Zape marima marima za gwash. Tuko na nyanyo wako ni kwa isa ya kunsmash. Toe hamwa etadi na lambistit. Waka wale wakusugua yende. Mali pisa we sugua yende. Kani mboka si usugua yende. Tukite toka wauliki na manjege.
Kina mboch ili msugua fiti aje kanyora kwa couch. Aka
chumbo na mboka. Leo mtafunywa hadi mtembe na magoti. Leo mchoyo ameguzwa anacheza na manoti.
Hakuna
kama coin.
We umesota, mini shalipwa. Uko na mashilingi mingi hadi kwa kichwa. Si pilipili na niwasha ni manoti. Hadi tabia zangu zote noti. Leo desktop itauzwa. Leo big lap itaguzwa. Ule tali yake stinji ataumwa. Na sijali. Ona watu kwa na pesa ni wachoyo. Kushinda hata wachoyo. Pesa ni kama yai pia uoza. Kutumia pesa si makosa. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Acha uchoyo, tumia pesa. Tumia pesa ikuzoe. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Unapenda kulia lia una pesa. Tumia pesa ikuzoe. Oya sikaro isambu.
Kuna nini?
Uko maisha ni tamu. Mara si bitcoins, mara si crypto. Online writing, hapo ndo pesa ziko. Watu hawaendi kazi lakini ni stare. Ngware ukienda kazi wametoka shere. Roistambu sin city hakuna biashara. Lakini chungo sikutane na maskama. Masomo niliachia machopi. Hata siku pass na nilikopi chopi. Kanero kupata kazi ni ngori. Wefanya anything boro unapata manoti. Ona watu kwa na pesa ni wachoyo. Kushinda hata wachoyo. Pesa ni kama yai pia uoza. Kutumia pesa si makosa. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Acha uchoyo, tumia pesa. Tumia pesa.
Gengjo ni genje, warazi wa memedi. Nikumen tuko fiti, tuko benz, tunanawo ni wikendi. Warazi wa kimoku, tuko kia, tukibanti. Rienka ni genje, larua kuchafuwa. Mandunya, mabanga, warazi sinitia.
Mangare na sidai kukatema. Nikajaba siri tu, nikameze. Pani moja, nikaveve, kazoze. Unibebe ata mbele ya kirindi. Sitambui wewe maunenge. Mamiwa maembe na marenge. Get the team dim wa mafom. Chain chain ifike adi kwa tom. Magadbase wangu ni ma.com. Cash drop za nyandaro ni mawaru. Yengenje kanya tifi ni Subaru. Nimi acho na karau ni kateko na kaparo. Mataro masa wangu ni kamaru.
DVD hashtag kujituma.
Spider plan tunakao kunyambisha. Na mabrina kuwa spam kuatoka. Mwangangis kuatoka kimangoto. Mantis snapchat na mafoto. Musitense ni magess wana dance na ka evidence. Niyo siyo case tukijinice na maice. Ni machis na machess yo yo skia. Mwatre na manyanga nikisaka nyama fara. Nikibonda utanao mispenda giufara. Na kuspin na mabare ni kufurizo kama tara, tara.
Gengjo ni genje, warazi wa memedi. Nikume tuko fiti, tuko benz, tunanawo ni wikendi. Warazi wa kimoku, tuko kia, tukibanti. Rienka ni genje, larua kuchafuwa. Mandunya, mabanga, warazi sinitia.
Spider clan is a gang on the mic. Mbozi fiti na nice na kasai. Na madem na waride kama bike. Na mafans wa kiwatch wana sub na kulai. Yengenje ziko fine ni kuraru. Zikiwaka tukichome zikimedi. Na mashaja zikiwaka kimogadha. Zango ni mamochi kachum ni za ocha. Peda clan kazi tu kuchachisha. Anluli jina kubo watagwaya. Mirisa kupetuka madem kuwa kemba na mbogi kuzitoka.
Bangus kumochoka niko binje mawikeni. Na rienge avaloko kuatoka na kajing. Jing, jing, maizama jioni. Warazi wanabuya niko arada ya mamorio. Na wasupa wanarori ya na matori kungori. Warazi na mandunya kurore. Kinyama tunaseti manati konda. Na ni hard to be crash tuko hapa na madasha. Genjeri mfaida clan tumeka mkuondoka. Mirita ni kutoka miondoko rarapon. Riz riz tunabai tukilo tunagir. Tumebansa kituwa shikiria kaba zenga.
Yay, Unit Entertainment presents DJ Kelda.
Genjeri warazi wa memedi. Nikume tuko fiti tuko benzi na nawo ni wikendi. Warazi wa kibo kuko kia tukibati.
Bariki mzinga, kimoyo moyo kakabi. Nasi wa Jesus. Napita lika sa before ni ingi klabo. Na wapi manisha na bia zingu ushashika. Ule wita na jomisi nanga dabo. Na mboja tuenda nisha home fomi nezazipa. Leo sinita zadi leo ni ite kwago. Masoma na zipiga kwa tako adi sakuka. Kamchoroge, kanapenda kamrefo. Bimsu mroge, akikuonyesha. aggravate CEO kwenye matangu katiwe internet. Jeme kulimo sana tangu meke aggravate CEO kwenye matangu katiwe internet.
Fuck you cup, kombe yangu ndo ucheze da ni fuck. Sula inachacha kwa zigi action pack. Gana shang, mi bado hustle lamb. Zinga kumineza fan sukuru customer. Uliza custody, puru rachacho la. Motolo inadonjwa di niko stack kwa ba. Ban ku ban, hii maisha iron bar.
Dere, dere, cheza na brave star. Nani, nani, anajiwe star. Dere, dere, cheza na brave star. Nani, nani, anajiwe star. Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang. Izi, izi, sa izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang. Izi, izi, aya bas, gotia waras. Alafu tena patia waras. Na ikishika watia waras. Aya, tende bas. Ha, abnuas, punguza waswas. Loma dawa kushinda manas. Loma koro zinuke maras. Nisi kumbo mchuma inuke risas. Madam, tukue wazazi. Alafu, tungore warazi. Lo lazima tujaze nafasi. Vye nyeji wamefanya nimi kwa kidwanzi. Dere, dere, cheza na break star. Nani, nani, anajiwe star. Dere, dere, cheza na break star. Nani, nani, anajiwe star. Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang. Izi, izi, sa izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang.
Kukwara kili na kiburi me.
Izi ni gang. Izi, izi.
Wachani bai tu, pesa cha kam. Trust me, mabadai bu, just in a time. Trust me, huko Malibu, meza keleka next week. Izi mali ndo, unuka rose, well jui. Mambo ni mengi, masando wakuna. Shubli ni mingi, matime ndo wakuna. Maitaji mingi, na do ndo wakuna. Alingi ya mtaro, excuse yoji kuna. Uyo dem, alitoka na yetano. Izo jagi kongu zile kwanga tano. Lakini njaveka panyanga nika perform. Though deep down, siku beba pass no.
Dere, dere, cheza na break star. Nani, nani, anajiwe star. Dere, dere, cheza na break star. Nani, nani, anajiwe star. Zini gaga.
DJ Keldin.
Nilibiwa simu kayole ni kaibai giduran. Yo, ni mnajua ni nani. Kushman, midiwa magenge. Nilibiwa simu kayole ni kaibai giduran. Ujui Nairobi my guy. Unalalaje kwa gari za kidurai. Once bitten twice shy. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Hapa Kanairo, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Kibera dando uruma kayole umoja. Lala kasungura macho moja. Nyumba yangu iligeuzwa vacant. Walini spray nikilala kanisanya. Hiyo ni gari uko ndani sikeza. Funga dirisha ama utalala mteja. Madam beba kibeti na mbele. Hiyo kibeti takatwa katwa na wembe. Siri ya kuwa void ngeta ni kufika home mapema. Nairobi ndo ulimwengu. Kau kufunzwa na mama kwenye. Nilibiwa simu kayole ni kaibai gidurai. Ujui Nairobi my guy. Unalalaje kwa gari za kidurai. Once bitten twice shy. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Hapa Kanairo, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Oya, lewea kwako. Ama tasi lazima ulewe. Usipeleke ba yo tama yako ya tako. Utalamba mchele. Sibididi bebe mzigo. Hata wakuite punda hata kama ni mzito. Pale utisi usicheze patapotea. Izo pesa zako akizipata zitapotea.
kuzipak gari penye jaila langa. Amuta pata side mirror Kirinyaga. Super lift kwa gari ya mtu anakafisi. Usikubali atakupeleka missing. Nairobi usiulize direction tena. Watakuonyesha route yenye utenda kupigwa ngeta. Unabambika jumuzi wa simu chip. Chunga sana yo ni matope wamekuchit. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibua ipa.
From the very first time that I met you girl, that I met you girl, I say to myself that I never let you go. Never let you go. Anytime, any day, girl, I gonna keep you warm. Girl, I keep you warm. Oh, 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 no, no, no. Baby, girl, and I will die for you. Do anything for you. When the rain is falling down, I'll be there to keep you warm. I will die for you. Do anything for you. In your darkest hour, baby, I'll be there. Everything you're a designer. Your Coca-Cola shape puffy blow my mind. I can't tell no lie. All is deep on my mind. I want to bomb my side all day, all night, girl. You're too fine. Everything you're a designer. Your Coca-Cola shape puffy blow my mind. I can't tell no lie. All is deep on my mind. I want to bomb my side all day, all night, girl. And I will die for you. Do anything for you. When the rain is falling down, I'll be there to keep you warm. I will die for you. I never ever seen a girl like you. Anything I do, girl, is cause of you. Anytime I think, girl, I think of you. You are taking over me, but I know you are worse. Can I take you to my place, make we dine and wine? I'll be so glad to call you mine. Tell me loving your style and the way you are wine. Girl, I come over me yard, let me crown you me wife. Can I take you to my place, make we dine and wine? I'll be so glad to call you mine. Tell me loving your style and the way you are wine. Girl, I come over me yard, let me crown you me wife. And I will die for you. Anything for you. When the rain is falling down, I'll be there to keep you warm. I will die for you. Do anything for you. Bring your darkest hour, baby, I'll be there to light your
DM yako akipata ukicheat cheat. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa.
DJ Kelda, the antidote.
Natalia yako akipata ukicheat cheat. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa.
Dem simpiki, a mind that a piki piki. Sipendi dem wa feeling uwanga mstiki. Unatumanga fair na uwanga fiki. Marafiki wake wengi wanafiki. Dem yako anapenda mwana mziki. Avoid situation kama hizi tricky. Anasaka motivation ya kupata miti. Mwenye miti biste yako anapanga meeting. Nyama ni nyama, nyama inapigwa beating. Hapa lawama ni kama zile za beating. Alama ni moja, hini ya duku duku. Dem sipu anageuzwa kuku. A kuku's in danger. Lenga, akikushoa na kupenda. Enda, don't be a sip atakutenda. Wewe, ati demu yako akipata ukicheat cheat. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa. Wewe
Natali yako akipata ukicheat cheat. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa. Jana nilipatikana nikicheat na nyavisi tena mchana mchana. Na sisa na sana. Na najonga nikiulizo ni kukana. Kana kaskati kamebana. Kona nigawa gana. Kone washa kipire kalkwa tuka na ivana. Angiza jana yole sija ichana. Kaskia nikai kichwa na mwili zimeachana. Yo kimezoka kuna mtu kutokwa. Chaliangu anangora mechezwa foka. Najwani anajua mini liyopoka. Ilibidi nikidin jele nduki nilitoka. Misu kesi na ningoja naona kina takatizi. Ama naona nijifanye nimekuwa shizi. Easy baby take it easy. Nanifanya dizzy na simu user busy.
Demu yako akipata ukicheat cheat.
Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa, wewe.
Natali yako akipata ukisisi. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa.
Hii ni kitu inafaa to normalize. Para nimeleta ni ya paradise. Umechill na goshoto zako zime nice. Text, toka kwa ex. Sex, jana muli rongox. Mkubwa tufanye what next. Tufanya kili yako ina mess. Next, leta makosa zake za 5 years ago. Jump, jifanye unaeza let go. Kumbuka venye alikunyimanga remote. Savage, usikuwe na remorse. Kumbuka time ali picnic. Over you ali picnic. Ex wake wali enda picnic. Wallpaper ilikuwa pick ya nick. Wadao niko hapo musipani. Miako akipata ukichichit. Remedy ni moja, jifanye umechanganyikiwa. Jifanye umerogwa, wewe.
Natali yako akipata ukichichit.
Na haba huja zaga kibaba. Mama natakanga bazenga kona kipara. Mwenye na mbaka na chapa inalala. Akipewa guava na dunga kiuka. Mbati msupo kinipea. Naichapa na pinyo. Naichapa na pinyo. Tako bila dera. Naichapa na pinyo. Naichapa na pinyo. Msupo kinipea. Naichapa na pinyo. Naichapa na pinyo. Kafundi na ripea. Naichapa na pinyo. Naichapa na pinyo.
Miupenda ni kuzichapa na finyo. Kauni da master juu nimeivia nginyo. Bado napenda kaki bounce tu na finyo. Juka kipida na fikiria mbinyo. Kaupenda ni kianza kukashika shika jeki. Brown skin painting amebedia veki. Kausema kaupenda kuni ona kwa tili.
Kimpatu kwa dipu mesiki ya veli.
Sili, buda siringi. Kama kibangi nimewashika akili. Wananipenda na ata sina shilingi. Mipate tika dela nimeshukisha wabili.
Bado msupo kinipea. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo, tako bila dera. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo, msupo kinipea. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo, kafundi naripea. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo.
Tukuma area, na mdengia kondede. Ameze ya kavyoi, ni kirungu. Ni kiki kufuzela. Sikize ya fadela, kwanze buki washe. Kike kivela, doni za mendani ya dera. Napenda kume nyanya, macho zako zani bamba. Tako lako waba waba, irate kabaiki. Irate saisai, ingunza wanyama. Utajua mindo papa, na nguvu ni ya Wakanda. Ingunza wanyama.
Mati msupo kinipea, naichapa na finyo. Naichapa na finyo, tako bila dera. Naichapa na finyo, naichapa na finyo. Msupo kinipea, naichapa na finyo. Naichapa na finyo, kafundi na ripea. Naichapa na finyo, naichapa na finyo. Nasoroboka na nyanyo na inzegi kwa dau. Yopenda rumbo tungu ya ni mista kama uhaha. Kwa dau, nasiku jichocha na kinyanyau. Nyama kwa nyamaru enye skupu ya nyagu. Cheki, shani shikaga mkono. Ashadai ya no rangi mweka rombo. Kwaza kwa mdomo, pitisha bojongo. Aiskizi ya mkonyo, napenda mjadili. Anataka kitu nono nana. Chapisha maduru ya kidelisha kinyambi. Giteki wa gido kunyi ya sugar mami. Mama jambi, lale. Haba na haba, huja zaga kibaba. Mama natakanga bazenga kona kipara. Mwenye na mbaka na chapa inalala. Akipewa guava na dunga kiukamba. Dumsupo kinipea. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo. Tako bila dera. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo. Msupo kinipea. Naichapa na finyo. Naichapa na finyo.
Tukero tekero mami. Kishapi makakwa kona ni waitera waitera. Ukundani wazim. Hakuna kitu tamu kapombea Sunday. Uniko bash. Sunday to Sunday. Hatuna haja class. Sunday to Sunday. Jere ni reverse. Sunday to Sunday. Kupi ni Titan.
Cheki. Hai umesota kama la ya ananyesha. Mtumbili saiju mbogi ina pressure. Shuguli ni wazim kama tanga ya western. Na juzi nilishikwa na house kwa paswa. Mbombe kwa damu nikijone tunalewa. Na mini Johnny Sins kautaki unapewa eh. Sura ya pesa na tempia ni ndenga. Sura ni shidako ukipeba unapewa.
Tekero tekero mami. Ukisha pima kakwako nani. Waitera waitera ukundani wazim. Hakuna kitu tamu kapombea Sunday. Juniko bash. Sunday to Sunday. Hatuna haja class. Sunday to Sunday. Jereni reverse. Sunday to Sunday. Pombe ni Titan.
Kwa majina petero. Choka kwa maeneo. Au siyo sindio. Pombe ina mwelekeo. Tukijua kumizinga zile buaku. Watu kama wachatu nekeo. Hora waku. Waku. Tata.
Mada safi, mambo shwari, tuko tu mahali flani na makali. Utakunywa whisky gani from liwapi? Huku leo lazima tukate maji. Tekero mami, ukishapima kwako na ni waitera waitera. Huku ndani wazimu, hakuna kitu tamu kakombea Sunday. Tuniko bash, Sunday to Sunday. Natuna hata class, Sunday to Sunday. Tereni reverse, Sunday to Sunday. Kombe ni Satan.
Entertainment presents DJ Kelden, the antidote. DJ Kelden, the antidote.
It is a pretty girl thing, her name be Jamila. Kama bana boy, man she give me the vanilla. Meni kazi yanga sana lakini nataka more. Si you name surprise, don't tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Si you name surprise, don't tell me more. It is a pretty girl thing. Hane beat Jamila. Kama bana boy, mishi give me the vanilla. Mini kazi yanga sana lakini nataka more. Si juni surprise, no need tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Si juni surprise, no need tell me more. Mina shanga, nashindo joni nini. Nashindo yani mimi umefanya nikuwe cheesy. Nashindo yani mimi umeninyi mato singizi. Yani ni mimi banando na catch my feeling. Nashindo kwa ni rada, sijui kani na fall. Musu kibao ni kate mako na ball. Namfanya vitu crazy edu sikuwa na ni stock. Najuwa na nipenda lakini she can't talk. Najuwa mimi ni star kwake it is a no. Najuwa na ni shuku lakini sita mfall. Ashindangi kwa club ako kwa kia na ni miss. Mumu ita my darling, my baby my missus. Kwa shigomi inachoku wazamika go loco. Manzi light skin pati mtamo kama choko. Titite na simomo she caught me like the popo. Nimeteseka sana joni kana toka soko. Kwa shigomi inachoku wazamika go loco. Manzi light skin pati mtamo kama choko. Na simomo, she caught me like the popo. Nimeteseka sana, joni kana toka soko. Cheki, it is a pretty girl thing. Her name be Jamila. Kama bana boy, man she give me the vanilla. Mini kazi yanga sana, lakini nataka more. Si juni ni msurprise, no need tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Don't tell me more. Si juni ni msurprise, no need tell me more. It is a pretty girl thing. Her name be Jamila. Kama bana boy, man she give me the vanilla. Mini kazi yanga sana, lakini nataka more. Surprise, no need tell me more. 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 Uda
niko off, ni text hii wiki. Na venye niko hivi, sijachoma gode wiki. Grace ako job, weekendi ni miti. But me see your drake, cause I'm not in my feelings. Cause it's time to tell your ex it's time for eviction. Mini hard players, unajua the mission. This come is copy, she be getting submission. Mino jikwa game, where the f*** is competition. Jumanzi ana text, delete hii your line. Fuck all my exes, bam in my prime. Kumbe high school, mau sikupata time. Lakini say me cash flows, na perfect coin. Niko off, niko off, niko off. Uda ni pegrin na digress kama god. Uda kume chrome na chiki bunda bila thong. Jitasha ana asa na die things long.
It is a pretty girl thing, her name be Jamila. Kama bana boy, man she give me the vanilla. Mini kazi yanga sana lakini nataka more. Si you name surprise, no need tell me more. Don't need tell me more. Don't need tell me more. Don't need tell me more. Si you name surprise, no need
tell me more. Leo ni Friday usila le home ataka ni bill ito me we go round 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 kama su kendo mwendo na mwende na ni mta mjo bombe na tende gani ta mjo kiembe na mtepi upate da kibote kiembe ni bebe ulisikia wa kino kino kumbenywa tumiro kere tano tuga tonga ito yutonga ni wangai najali kukusev chuka last year ndo ni bike edge.
Make it go.
DJ Kelden, the antidote.
Zifunga chapter zikishika uba chap chap. Isi chupa chip chiki standard ni ya chapter. Bei banda manches mina fika java. Lita zengi antema ntaka tuka sava. Yesi dunge penzi likini achore sava. Sababisha lete ibaki tunastaga. Nasikia inakatu wakasi naji na defend. Ngakunya yote jiza says to defend. Kila weekend kipo tant kwa events. Now make more, everything now make sense.
Najali bibi self tuka last year kuni baikeza. Lakini wapi
tunapendeana, hata sijui ni nini tunapendeana. Mimi sijazoea kutecheshwa, mamangu amenizoesha na kubembelezwa. Alafu mtu anataka kunikondesha. Ufala ndo sipendi kubebeshwa. Nikikosa kushika simu ni kesi. Na niko shua inja na nicheza kama Messi. You end up missing kila weekend. Na ni blue ticks tu na kuniweka pendi. Sitaki tena mapenzi. Ako na tabia mimi sipendi. Hata mnipatie kiti sikae. Eri nisimame mapenzi ikae.
Sipendi. 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 Hata mapenzi ikae. Sipendi.
Ni lazima tuolewe.
Sipendi. 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 Hata mapenzi ikae. Sipendi.
Ni lazima tuolewe.
Anapenda kuteta teta. Nakona tabia ya kuhai status. Anapenda kunishukushuku. Na kunichunga kama kuku. Nilijipata na mtu wa maringo. Na amebeba bonge la ego. Kila kitu anataka by force. Alichukua simu nikilala kajipost. My partner is a stalker. Mabeshe zangu wote amewapea stopper. Zirani alinibia siri nikachoka.
Unamapata utawala kwako ukitoka.
Sitaki tena mapenzi. Ako na tabia mimi sipendi. Hata mnipatie kiti sikae. Eri nisimame mapenzi ikae.
Sipendi. Sipendi. Sipendi.
matokeo dem yako ashahama unapenda dem yelo kwanza design ya wakamba kadem kana haga kama tatu ya jaba kadem kana mama kana penda ikitamba kadem tukasafika napenda kuwezamba
beba na tingisha kizungu shamarinda rinda lafu anadondo staki rombo sana ringa ringa nebucheza weringa nebucheza weringa alafu anadondo staki rombo sana ringa nebucheza weringa
na riang juu leo niko maweng pia luzungu ni chatweng na kwanza we mtu peng kwenye unarudi weng juu nilisha kubeng kazezi ya mtulu peng
niko mashada mavela joo nimeiva no kikatika majoto na nipandisha kabombo rasta mabompa kameivisha ukilegeza na pima kadefesha kama fundi mgongo na pimanisha zangu kwado majoki unyesha nyesha shika magoti mchuma godesha desha ukiandika mahako kitetemesha
asicheza kama we cheza kama wewe singisha kama wewe rotiti kama wewe bumba kuna vile uko juu kama ni tena una fly kama mwewe ukisheki unanipa miki wewe kama kloza mina daga tuku benga
niko fegi manjugu aluta kuna mtoto minataka kuteka kumtoto ameiva kuivo na venye ninaona nitagonga kugonga toboda na kukoroga akenani minataka tukusongasha
Black Market Records.
that's cardio. So I'ma need a galley with a body though. She say she like dancing, I got a pole. Whatever we gon' do, that's on the low. She my top shot, to I'ma lock and load. I'ma tour that body like I'm on the road. She can tell her ex nigga adio.
Baby, jacuzoza, neta pombe na boza. Na mango mazaki na sina, masala kukujoja. Bala sito kumwine, wine, baka kate ni wine, wine. I wanna make you mine.
German Shepherd, Mercedes Beamer, Dishongepa na mini pima check. Wona ni pima na puma fake. Itina za tina zina puma ye. Cheza sama nkwe. Una daini chizi basi sema nwe. Cheza kama we, pusha kama we. Cheza kam na we, cheza kam na boge na za kam na less. It doesn't matter nonetheless. Uzindo rende.
Tumekuja kuzoza, leta pombe na boza. Na mango maza kina sina masala ku. Balance it up and wine, wine. Back up that thing and wine, wine. I want to make you mine, mine, mine to me and wine, wine. Balance it up and wine, wine. Back up that thing and wine, wine. I want to make you mine, mine, mine to me and wine, wine, wine.
Baby, come bring me water. Give me medicine, make me feel better. Anything you need, me get that. Middle finger to the hater. Like water, baby, come do me better. Cause my, my love, baby, come my, my love. Baby, come my, my love. Baby, come my, my love.
Me puja kuzoza, neta pombe na boza. Na mango mazaki na muka, musaki na chucha. Bala nito enyo,
make a girl head go gaga. Make a boy sing oh my god. Make them do that in there. Must go, I wanna show you boys tonight. Pass, 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 you're Mary Jane, I wanna get high.
I wanna get high. Yo, yo, you only leave once, what you need, you Bombay. Yo, yo, you only leave once, what you need, you Bombay.
Ni Friday, masazi nasonga kasubaru kwa highway. Sina stress na furahia maisha. Leo niko na pesa itaki naisha. Kwa ibash misi joki. Nishambia wife niko kesha. Kurudi mapema sioni. Misi taidia gari ya wache kunipiga pressure. Leo niko na masira nikome. Hata kawe nikipofu nijaribu uone. Leo sdai chesa di tambla nisha tupa. Iyo mzinga leo naikunyia kwa chupa.
What's up, yeah? Mtoto mkali saru leo nataka toke na wewe. Yeah, basi janda now now. Mida mida kupite tukale kwanja mida.
Elotea, samani masauti kumbali nimekuonea. Likuwa na kutamani jamani hata kuongea. Ah, kwenye DM yona kama ulitorea. Na furai kuna kwamba sasa hivi nimerenyesi. Na kosa this bitch, umepotea siku nyingi umerudi nekuwa busy. Mwende camping, bitch ipona champagne. Ajwa sija sim, chumsupa na kuanga sate.
Usijali likuwa busy, unabio mambo ya kazi. Ila wete kitiz, ndo wana nimekuchoza. Sima leo kihape. Tukipop na masambe. Ola lana
toa auti. CBD uptown ama west
toa auti.
Tukate gin vodka ama west
toa auti.
CBD uptown ama west
toa auti.
Tukate gin vodka ama west.
Nina fursa, sio mbia taruhusa. Bebe baby sogo biata kama sutra inyo bed nini mapanda shuka ah. Chochote unamwaga mina pangusa. Take a photo, uko na toto. Blow my feet na ma emoji za moto. Yeah I'm a business, my money go soko. Nataka uniteke nyondoke ndo nitoke local.
Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit, nothing to worry. Na leo tunaipiga politely. Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit, nothing to worry.
Nimekumisi na kosa vispichi. Umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping, nichipo na champagne. Najwa sija same, chumsupa na kuanga sate.
Kijali nikuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila wete kitizi, no bana nimekucheza. Sima leo kihape. Tukipop na mashampe. Ona leona
kutoka. The antidote
CBD, uptown, ama wefu.
Tua
out. Tuka zekia.
Nera bila haga hiyo siyo dera. Nishi titi fiti mada na mapera. Niambie ni kawaza wabipara. Wanajua kudara ama tuni kurara.
Kwa mevadera lasa zinasonga. Apande memandenga njoti ni kunyonga. Spider clan tunakamu na msumeno. Rienza tukugwara lasa digi digi ndanjegi zimewai. Miupenda msupa medunga nela tulikubwa kama buvuzela. Jicho nyanya kuwa soma kuwa loga cha lazima. Kuzitepa kuzikinda tukisonga. Na mamlena wakilani tunawatawasiaka. Kuwasetua kama senke ya moboka na mangoila kuziseti.
Wasile na cheza na emoji na baki wa menyonji. Ninta kuhoji utupe maoni. Gardem leo ni kumbori. Kamigori, utasema story juu ya mastori. Utalani shara design, tunasere na matire. Mina Ferrari, wananita generari. Mkari, atari, venye na watenga. Spider Clan, unataka ajera, ama ni dera. Spider Clan, unataka ajera, ama ni dera. Dera, 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 inatoka mandera. Tumesunda vera, tukona kwa mera. Amevadera, mazenda kudenga. Kani ya denga, kadem kana koti. Mazendi kahoti, kana piga doti za koti. Nashukisha maroti, manyashi kuzikemba. Dani ya kori, kana fil kakohori. Kakohori, dani ya kori.
Dera bila haga, iyo siyo dera. Tishi titi fiti mada na mapera. Niambie ni kawaza wabipara. Wanajua kudara, ama tuni kurara.
Bila haa hiyo siyo dera. Nina dishi titi fiti bila hizo matenda. Nyambisha kidung takubakisha kichungi. Johashim uyo manzi ndani ya team. Ataka mkututi juu yo form si uni. Monday, Tuesday kama dungi ya tuyo dera. Na warazi tuko fiti ataka masiku ban. Na Elizabeth na kinyambi sadi prr. Cheki nyash na nibigi kuraruka. Peda clan bigi sniper toka vasho. Na warazi na di area kumanchoka. Measurements mtu nea incha razima. Juni green hatuwezi kujipima. Niko area kuwasaka kujina uo. Bomb ikijipa kuna uo kulalisha.
Demu wa spider kama kawaida. Na kuja na mawaitha maitha pita na wamaitha. Kaa huja beba wachana na dera. Asia wanjera unakosaje nyuma. Kura majani kunywa mayai. Kuwa mfani kiza banga. Wacha panganga weke nyezi. Ukikuja mjini usijione sana. Kuwa mpore ukidunga mini. Usisawe ya ndani pare gekomba na bei ya jioni. Moja gefao mbili pote tatu chwani rasi vyo. Rose koko yako itageuzwa minji. Dera bila haga hiyo siyo dera. Dishi titi fiti mwada na mapera. Nye mieni kawaza wabipara. Wanakua kushara.
Wacha kutuange vile unado wetu endo tukatishe maji. Sia tuza kucha haba kuwa boy. Yeni tabia ya watiaji.
Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji. Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji.
Wanakuwa ngatu hivyo wapole. Andilu wabatize na maji. Inafanyika gayuni na kole. Huko ndo kuna wabatizaji.
Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji. Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji.
Wengine wakuanzia kwa pakole. Ni tabia walitoka nayo mbali. Wengine pia uleta tu mabore. Kwanza after ushawabatiza na maji. We wacha, bana, siko basi ati na watu wa rangi. Rada, ni wagwan, mademo shanza kukata maji. kujintroduce ni kam seduce ni kam shobua kasema huu ni kam shoyua kasema tu ni kwanza kuwa kasema
Crazy cheza ki Yohana, uone vile minta cheza kwa kitanda
Kiri Hana, eh, sapasha ningiza roo, kisabuni ya roo ni nayo, sone isapisha na ganji Mse wa you guy, my guy, you know the other motives at the pot, eh? And my mom's digs is like
Wacha kutuambia vile onado, wetu endo tukatishe maji Sia tuza kuta hapa kuwa boy, ya ni tabia ya watiaji
Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji
Wanakuanga tui kwa pole, antilu wabatize na mazi Inafanyika gayuni na kole, huko ndo kuna wabatizaji
Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji Yohana, Yohana
Kama funky sherehe utawapata kadha wale mamanzi wa power shirona vena utawapata kwa bezo wamechill na jaba toa form kizee wachapa pari papa sherehe kuruka wachelewi hata wamebeba na pupa huko nyuma bala ukitoa machupa wanachupa ngaluga ukienda paka luo atakufuata na nyuma ni nani yule mbatizaji naitisha oda mob tena zile gali twende kazi sina hata ganji bili na kama mimi natoka mbio kasi tuwe rada boy saka ganji acha kwenda club kahoka wa mali mali unaitisha oda za kutisha kumbe pale ndani ya mfuko pesa kwisha
wacha kutuambia vile unado wetu endo tukatishe maji sia tuza kuta hapa kuwa boy yani tabia ya watiaji
Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji Yohana, Yohana, wanakuita mbatizaji
wanakuanga tulipo wapone
Kushman, medio magenge na shivinasi, hakuna kusensa
nimeweka
pombe kwa dispenser daily niko madawa kama kemsa kwa raha zangu, hakuna kuteswa sikatai napenda kukula sana lunch na sapa myuku la mara saba staki salamu za mama mboga the end man, mboga ni nyama choma DNA linichanua life kifupi si unajua naweka shida chini na tupa mikono juu
kwa, kwa, kwa Kwa razangu
Na spend pesa zangu vile mina daka Juwata zikiisha end month nitapata Kujipimi ya maisha ndo sipendi Kwanza kwangu kila siku ni weekendi Kwa razangu Kwa razangu Biku teseka higo yangu airuhusu Na hata nikisota ikuhusu Kwa razangu Kwa razangu Biku teseka higo yangu airuhusu Na hata nikisota ikuhusu Helbi menigeuza sonko Sikanyagi daro mini pombe na watoto Alafu leo ni Friday Masazi nasonga kasubaru kwa highway Natamani kudance na kulewa Hadi nishanza kurombosea hewa Nimevutia boss ni kamsho nimechoka Kwende huko na hiyo kazi yake nikomogoka Napenda kujifanya msoto Na chini ya mazi nimeshinda mic na usonko Nushinda na lugu moja wiki mzima Nafigeko kwa bank nirefu kulivo jina Na spend pesa zangu vile mina daka Juwata zikiisha end month nitapata Kujipimi ya maisha ndo sipendi Kwanza kwangu kila siku ni weekendi Kwa raha zangu Kwa raha zangu Biku teseka higo yangu airuhusu Na hata nikisota ikuhusu Kwa raha zangu
Kila chali anadai dema mejibeba Lakini iki kuja kwa walenje hana cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Kila chali anadai dema mejibeba Lakini iki kuja kwa walenje hana cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, rosa kamali hauna cheda Rosa kamali hauna cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, rosa kamali hauna cheda Vasi ya kwanza vasi ya pili watajua sina cheda Lakini na shine na madem kwenye keja Na wako wakileta zozo pia anatekwa Ningwari nimeamka na hangi sina pesa Lakini za kikoro waziwezi nipiga chenga Chodo juu ya meza jo mefanya mzea lia toke kwenye keja Nipate kwenye zabe na madem wameweza Iko nini uko chini ni mochowe Rada ya magwash kamehuha Njuzi boke ili umo ikabati nimesepa Kamjuni ya kana kami tabaki wamenita baba olieju Kamewaka sana bana Kila chali anadai dema mejibeba Lakini iki kuja kwa walenje hana cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Kila chali anadai dema mejibeba Lakini iki kuja kwa walenje hana cheda Cheda, achana na madem hauna cheda Cheda, losa kamali hauna cheda Rosa kamali hauna cheda, cheda. Achana na madem hauna cheda, cheda. Achana na madem hauna cheda, cheda. Rosa kamali hauna cheda. Niko base niko handas, look sexy t-shirt jeans na ma converse. Jicho nyanya nimefocus, labda life story ya ma brokers. Umesota unatokwa, anadai jumps ya kona mboka. Kaa huna dinga sorry bro, unatokwa. Hehehe promoter, huna ganji, cheza chini we ni joker. Hisi game, hisi soccer, unashow lakini hudai kutoboka. Wanadai na jigamba, pigo haga, niko busy niko kazi na sio chocha. Tembeza we ni mwere, na bako zako zimechoka. Kila chali anadai dema mejibeba, lakini iki kuja kwa walenje hana cheddar, cheddar. Achana na madem hauna cheddar, cheddar. Chana na madem hauna cheddar. Kila chali anadai dema mejibeba, lakini iki kuja kwa walenje hana cheddar, cheddar. Chana na madem hauna cheddar, cheddar. Rosa, rosa, rosa.
Fikisha ai koni mnamedi. Ibisha ai koni nipedi. Adai ai koni macheli. Ingiza ai kani nadedi.
Jay Unit Entertainment presents DJ Calden, the Antidote.
Ati leombaka, orosho, orosho. Ati leombaka, ati leombaka, ati leombaka, ati leombaka, orosho, orosho.
Kuna watoto waite na wajue matiangi. Wakuje wa ive kibangi. Wajue niko chingri na bado niko jagi. Wajue mi usiaga na sina tukisiagi. Kuhoju mangeso mini nyonga. Na kiroma jume nkota na kipoko. Umbu wa koko, pigu wa moko. Washakuru no chuki mangoto. Niko loko machida niko mboka. Niko mbogi na home niko mboka. Niko dungi ukidi ni mas. Komogoka, teza kadi, kwanza poka. Mpe boli, kwanza soka. Niko cheda na kwanza niko doka. Niko mbuku zishike tu kwa loka. Niko ambulu wachi kwanza meomoka. Piga nduru wachi kwanza meokoka.
My pretty girl, my love, oh,
jagala samasango kirena mo
chikino yakapila anda mayambulula sugata friendula I love you sing that here sing what is here would you be my best wish you can't tell me yeah yanzali kumangu wo na wewe yanzali kumangu wo na wewe
soko tangazo tangazo yuko soko
yes sir
yuko soko tangazo tangazo yuko soko
yes sir
matali wa tanza wala langi daro wakorada wanangoza wate manzi yako huyo manzi ulishinda umedharau nimempata huyo sahau ulikuwa naweka manzi na matuta akikuomba pesa za saloon unazusha hiyo kitu unataka by force unachukua simu akilala na jipost akikunyima pesa za saloon unamwambia nini
acha
mchoyo ulijifanya sana stoka mabeshe zake wote ukawapea story la class mimi nikasoma sasa unataka kunijudge sina dhani huyo ni ex ulilalisha hapo weka ex ala she was yours no she's mine ala acha kumfuata kienda cho kwa mganga hakirudi wezi mpata
he was yours now he's mine ala acha kumfuata kienda cho kwa mganga hakirudi wezi mpata
she was the love of your life oh. Now I'm the nigga in charge oh. She was the love of your life oh. But now I'm the nigga in charge she likes the juice she likes the flavor she was the love of your life oh. But now I'm the nigga in charge
DJ Kelton.
Si ulikata kuwekwa na uko forte ati bado ni mapema usiite mtu mwizi wa mabwana na ukuweka wako vizuri akasanywa ulipenda kuplay tali yako akakuhepa sahi uko peke yako every night unatekwa ati uko kesha na ume high status tali yako wamechotwa na wamama wako pahali wanafanya bad manners endo kalilie kwa choo punguza sauti hiyo kilio ina boy la class mimi nikasoma sasa unataka kunijudge sina dhani huyo ni ex ulilalisha hapo weka ex ala she was yours no she's mine ala acha kumfuata kienda cho kwa mganga hakirudi wezi mpata
he was yours now he's mine ala acha kumfuata kienda cho kwa mganga hakirudi
Sema mapema ndo best na ukige nduru ha mapema ndo best gonna feel better than the rest mganazi toi kuje na matesa mapema ndo best punguza ma stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani tate na mapema ndo best mapema ndo best punguza ma stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani tate na mapema ndo best best konyo
mapema
na sitoki kwa mapema mapema haita supu na kumaini na ushalenga baso ino kitike ime drop kwa iti badman na waleti meja haijil kubwa kubwa kukanyaga kila yadwa iskiz kanali lookbook mindo yadu saili uchawi gani pusi analeta saidi nite pukiwa one man stembo kisaidia uneza kufo kida ikuni breeze na sisi mbulu usikia na sisi A2D 7am guju sema mapema ndo best na ukidia nduru ha mapema ndo best gonna feel better than the rest mganazi joe kuje na matesa mapema ndo best punguza ma stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani tate na mapema ndo best mapema ndo best punguza ma stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani tate na mapema ndo best
nowadays na watroice na kigadget lifestyle ya mtaka mimi sabe na venya panditia joni asset alijichocha na mrenga sai ako kales anapenda tu kurenga ndio zake tiagras mese mbili tu ndio zake kwanjani mekua tu kidale nataka nikulambe kabarua anataka chali anaflatame lakini girl hana ass ahaha that's so funny
Kelden
so funny
7 a.m. good juice, sema mapema ndo best. Na upige nduru ha, mapema ndo best. Don't I feel better than the rest?
Swafi, 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 loko ni Swafi, 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 loko ni Swafi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Sema ndege lakini kona tiki. Labda nipiki sezi kanyaga jivumbi. Sini kanyage na kicks ni maziwa. Nikingarisha labda nipike mundu. Mepiga luku nime malasa, drip ni Swafi, luka tupati shangi. Cheki kwa ngoshi moriji si mamboi. Drip ni Swafi, luka tupati shangi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Uyo radi, swachan teke 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 nikapike ngasha. Natoka kalme nyanya, natoka seme waka. Dona pika vest, tocha play mpena topa. Sisi sausweta, kihunda, kipeba. Hadi soft, sasa chanki pasi yatu. Mepike slati, ya niko maji. Luku ni Swafi, matupi muanyuaku. Left ni mbota. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasime waka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasime waka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Nekupaziwa na kutres pinge wadi. Tuchambu kladi, tuchambu pia manjumu. Siwi nde shopping, letu kupipa. Simeanikwa, situ ende tuzenue. Mangore ngore ndo tupate mali Swafi. Silale sana, silale pesa. Niko na plug pia bei kuchiponga. Mangware ngware ndo tusikose mali Safi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi, drip ni Swafi. Drip ni Swafi, chini ni mbati. Drip ni Swafi, nasimewaka. Drip ni Swafi.
Yo baba pata dana ka. I know your mother must be down. Me want a big jelly foot, jelly crazy girl. Take my lazy girl, me no want no lazy girl. Me want a big jelly foot, jelly crazy girl. Take my lazy girl, me no want no lazy girl. Me want a big jelly foot, jelly crazy girl. Take my lazy girl, me no want no lazy girl. Me want a big jelly foot, jelly crazy girl. Take my lazy girl, me no want no lazy girl. Me like me jelly soft, you already know. Slim thick black white chain India. Send me your dot king ticket. Yo kama kawa unatoso na kupeleka mbio na kila zambe unapita watu na vunja shingo. Nairobi Mombasa cheza na kiuno. Kwangu we ni priority number uno. Competition yako enda utafute kwa kio. Nikikukwai wala nikikukwai. Unacheza hard to get bize tumehudai. Uta kama no fish olo masuti na matai. Lakini sindo tuko kama kawa na wata.
I'd rather die. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Wow, your baba fatta dana ka. I know your mother must be proud. Wow, big booty girl dana ka. Me want a big girl, fat girl, crazy girl, sweet like my lazy girl. Me don't want no lazy girl. Me want a big girl, fat girl, crazy girl, sweet like my lazy girl. Me don't want no lazy girl. Me want a big girl, fat girl, crazy girl, sweet like my lazy girl. Me don't want no lazy girl. Me want a big girl, fat girl, crazy girl, sweet like my lazy girl. How you are do it again, doubly. Posting makeup tutorials for you to begin struggling. I give her an E for effort, an F for fumbling. I only speak facts, that's why them call I the fact collector. I'm in the lab detector. When you want her, don't test her. I'm a husband material, feel me texture. Sit next to her and caress her. Look her straight to the eye and address her. Respect her, even if we do as
can you picture all the views? Point of visit, mathematics. What they mention in a matrix. Showing for tactics. This is a dramatic and I know your mother must be proud.
Why?
Big booty girl, dana ka. Me want a big girl, but girl is crazy girl. She's like my lazy girl. Me don't want no lazy girl.
Black market
records.
Alitisha fair, nikasema sina, na amejileta.
makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Alikuja kwangu ati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu, makofi tena. Walituma pesa ati wrong number na niko na fuliza. Makofi kwangu, makofi tena. Wakwake bado ni wakwangu, wakwake anaishi kwangu. Tulijuana uko kwangu alafu leta akaishi kwangu. Situation inatufananisha, alafu dry spell inatushikanisha, alafu pombe inatuchanganisha, kidogo kidogo inatukosanisha. Napiga luku moto mbako nashtuka, natoa moshi alafu napigia zima moto. Nafika uko naingia kimangoto, alafu nikitoka moto kanda na watoto. Alitisha fea, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.
Yeah, mbona umedouble park nyuma ya mcheni, na nikaa mko related na femi. Heri nikope, heri nipa kina teni, lakini leo itavunjikia ndani. Wenda clear password nkwa kota, nikushikia SUV kuke mapoto. Sande tufike SDA uchuje mapepo, kwele tukena mendozeo kabibi dabio. Nyei, madago, mayo.
DJ Keldon.
Alitisha fea, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena.
Sini wazimu na sibashka na shika. Cheki kikidimu kuna nguwa ikama tisa. Under 18 na tutambui yorika. Tukikanyaga sinu watu nikumakinika. Weka se saba saba pisha. Niko na stock weni nini wabiriza. Sapa nishada saku wadisia pizza. Sasa chachisha kama njyo sako mashisha. Saba pisha. Sa, sa, sa. Saba pisha. Sa, sa, sa. Saba saba pisha. Sa, sa, sa. Saba pisha. Sa, sa.
Saba, njo nisababishe. Spending why you fanya nitake mamaze. Leo ni Friday tabia pia ni ratchet. Peana peana ukipewa basi. Mini Jacom, Mil Fanta. Kauna nisoma skip hit chapter. Haga chibule seli na car tractor. Divide na teremusha na tasta.
Sa, sa, sa. Sababisha. Sa, sa, sa. Saba, sababisha. Sa, sa, sa. Sababisha, sa, 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 sababisha.
Nadhani Musa babisha matenge. Wanasema niko on cook na matembe. Alejandro miti yako sikuze ni jembe. Oh my gosh, nyonya peremende. Oh, Shalin amekuwa akitapta brother deal. Ndani ya mpuko nimetaza mayonnaise. Na weather low ni moody. Inanisha sazle na tafuta ndudi.
Sa, sa, sa. Sababisha, sa, sa, sa. Saba, sababisha. Sa, sa, sa. Sababisha. Sa, sa, sa. Sa, sa, sababisha.
Sa, sa, sa. Sababisha, dem akiona anaitisha. Lakini sura yake bana inatisha. Bako ties, bado ninabisha. Knock knock, njoto toe lock lock. Nyama yangu ni halal, siyo pok pok. Bazu paka, ameki tok tok. Medie tureso, tunai rock rock.
Sini wazim na sibashka na shika. Cheki kikidim kuna nguwa ikama tisa. Under 18 na tutambui yorika. Tukikanyaga sinu watu nikumakinika. Weka se saba sababisha. Niko na stock weni nini wabiriza. Sapa nishada saku wadisia pizza. Sasa chachisha kama njosa kwa mashisha. Sababisha.
the antidote.
I just want to forgive, want to give a shit. Jizo wongo wose matisi, nasisi believe. Weshi ndabono kumbuke ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita, kuna mtu atawai kutaka. I just want to forgive, want to give a shit. Jizo wongo wose matisi, nasisi believe. Weshi ndabono kumbuke ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Katolika kama polythene, polythene bug, polythene, polythene bug, polythene. Polythene bag, polythene, polythene bag. Achana na mimi, ukinipata kani mezubam. Chana na belief, kama yuko siyezi bamba club. Vikombe kambili, takied na jabe angu joni naf. Cheki mijo nmekata, kujimaliza na stress. Kwa nini lazima, kishinde nmebemlezana na makali zmeja club. Ndyo mana mi wana issues za kutrust, siyezi kubelieve. Na in fact, huko na kicha, sauna dhani nwepe chako huku ndo mebeba. I just wanna forgive, want to give a shit. Jizo wongo wose masisi, nasisi belief. Weshi ndavo na ukumbuke uki. Ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. I just wanna forgive, want to give a shit. Juzo wongo wose masisi, nasisi believe. Weshi ndavo na ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Katolika kama polythene, polythene bug, polythene bug, polythene, polythene bug, polythene, polythene bug, polythene bug, polythene, polythene bug. The evident utawai mpata nikijali any day. With no regret na zwe kuhusu banda isema every day. Mili kata kwa mini watu jubado hata kubitray. No delay wanakiuka Judas bila hata kuhesitate. Anyway sipimwe na mse kila mtu anadai kugain. Sijai witness society yoyote imenda bila kupeo. Sini mistake, misi advice ni mafast. Niona set cause at the end utawana mse yoyote ni dunia. I just wanna forgive, want to give a shit. Jizo wongo wose masisi, nasisi believe. Weshi ndapo na ukumbuke ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita, kuna mtu atawai kutaka. I just wanna forgive, want to give a shit. Jizo wongo wose masisi, nasisi believe. Weshi ndapo na ukumbuke ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita, kuna mtu atawai kutaka. Kama polythene, polythene bag, polythene, polythene bag, polythene, polythene, polythene bag.
DJ Kelvin, the antidote. Picha mbaya nimekam na makaya. Walai siyezi chocha sije pull up na haya. Is in the time to cruise kwa zibara. Mahuligan no mechoma ndo mako haya. Hati na mapeng, peng, peng, tuna city na mapeng. Let's not my bang, 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 from the city, not my bang.
Yeah, critical, kuja physical. Wala utanifanya kwanza critical. Napenda uski, kwanza visitas. Nikiwa kwanza ile gwete digital. Maskini siya kipata, matapingu ya mpata. Leona kula kuku, alafu kule bata. Nistata, na njugu alafu netie kashata. Menonyesha neza taka, tupate mapacha.
Kichambaya ni mekam na makaya. Walai siyezi chocha, sije pull up na haya. Is in the time, su cruise, kwa zifara. Mahuligan, no mechoma, no makolaya. Na mapeng, peng, peng, tunasichi na mapeng. Let's not my bang, 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 from the city, not my bang. Yeah. Check it, when it's 10 over 10, look around, oh, bitch, like when it go 10, many times, oh, see you catch on the pen, you pop a candle. Wale nga wale te wa ate mambo. Yellow, mkamba membe na napenda melon. Willow, Smith, hini movie, hini horror. Willow, games azidai, niza yolo. My payroll, tunilifanyule dema baki holo. Kichambaya ni mekam na magaya. Walai siyezi chocha sije pull up na haya. Is in the time to cruise kwa zibara. Mahuligan no mechoma no makolaya. Na mapeng, peng, peng, tunasichi na mapeng. Let's na mapeng.
Ako kando bado nataka somebody. Shuffle kadi adi ngambo somebody.
What she decide me I go provide it.
Black Market Records.
Pesa ndogo sisi kula mkate kavu. Kama haina blue band haikuliwi kwangu. Pesa ndogo kuna vile inaniuma. Maka nimeshiko na alaji ya skuma. Unakimbiza madem, tunakimbiza mado. Ukipata do, utakimbizo na madem. Common sense is common. Budo na behave niko kona mahormones. Siku pata pesa nkwe mpole. Ni lazima ntasumbua. Nitapost mtajua. Kena kuma unezajiua.
Pesa ndogo tunasumbua. Kwa kipata
ati ati nina attitude ati 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 sijui I'm rude ati 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 now I'm confused ati 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 ah now I seduce I need a grip, can I not talk to peace? I'm being a plumber, need drip, I put in down a fix. Kipoa kula panguza mdomu nyamaze Vle man nota boy sabta zima nutangaze Mui haja wenda toho na sasa mbona ukaze Vle lipate baki evio na simba ka uwanze
Sasa ndogo tunashinua Mtu kipata kubwa mtakumua Mtu nika tunanua Na kukemba kusunda tunizindua Sasa ndogo tunashinua Mtu kipata kubwa mtakumua Mtu nika tunanua
Najuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masasa kuingia club ni ume delay Sipige shere unajuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masasa kuingia club ni ume delay Sipige shere nimecheki dem Amedunga red na pigi mejichora Amedunga red na pigi mejichora Nipe yo jean nika marinate Juana kakoso marinate Nika marinate juana kakoso Weni amini nikikuambia Akionka kwa yo kiche kila mtu atakimbia Kwanza kipki nini amevalia Kana amedunga booty show Si watu wataumia Musake ni kali kali Jali choka nazo wapi Baby ya kiani Metoka inje siya iplane Juangi maji Ileza fanyo na makali Son mili tatu Wone ya kifanya mambo Najuanga plan ikifika weekend Hizi ndio matata kuingia club Ni ume delay Sipige shere Unajuanga plan ikifika weekend Hizi ndio matata kuingia club Ni ume delay Sipige shere Mecheki dem Amedunga red na pigi mechichora Amedunga red na pigi mechichora Nipe yo jean Nika marinate Chwana kakoso marinette Nika marinette Chwana kakoso Sayana kambole ngoja pige shot ya whisky Nadhani majini ukimona kikadika Sayana kambole ngoja pige shot ya whisky Na kwa mbio utachizi ukiona viuno kibundika Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi Yata sisiri miskufichi mekunoki Ingesu sike baridi likubebya kote Ukia mwatiri mimi na kupatia di logins Leo sidhani mechizi acha ni stache floti Mechanganya vizisha poteza focus Niasi una miteka kuna tamoja Nasia chupu na room tukisio mechoka Mimi bila we nika dunia bila doba Najuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masasa kuingia club ni ume delay Sipige shere unajuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masasa kuingia club ni ume delay Sipige shere mecheki dem Amedunga red na pigi mejichora Amedunga red na pigi mejichora Nipe yo jean, nika marinate Juana kakoso marinate Nika marinate, juana kakoso Sayana kambole ngoja pigi shot ya whisky Nadhani majini ukimona kikadika Sayana kambole ngoja pigi shot ya whisky Na kwambio utachizi ukiona viuno kibundika Yani venya naifanya, anifanye keraisi Venya naifanya, anifanye keraisi Yani venya naifanya, anifanye keraisi Venya naifanya, anifanye ifanye 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 ifanye
Operation has been completed. 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 Has been completed.